kabisa. Kacha sasi ya si bisu mawadio ironu. Kacha unresi bisu mawada aladi. Ota imani sabo, sabo, sabo ya hai. Amada maninya kudoma triadere mawanata.
Tuko kama plowa.
Kamisubole mesu mingonde
Koka sisi nyewe
Amada maninya kudoma triadere mawanata
Tuko kama plowa
Kamisubole mesu mingonde
Koka sisi nyewe Kiko ni lazima kuishi ni bahati Kumbuka mina wewe brada tena yote pamoja Kesho iko wewe kesho kuta tena mimi Lazima tutakufa sisa wezi baki dunia ah. Mwenye kupanga tena ni Mungu walipanga Na mwenye kuleta mola tena alivoleta Nileta kifo kweti sisi na wewe tena pamoja ah. Ikukumbuka tena brada tulikuwa tena pamoja Watoto wakulalia, wadada wanalia Na wamama wanalia, wafans wanalia Husani wanalia, mabesi wakulalia Warepresenta wanalia, ndana radio wanalia ah. Kwa mana kote walipanya bro Tutakumbuka wewe paka sikuwa misho brada Tutakumbuka paka sikuwa misho netu brada Nalia, nalia, nalia Majozi, majoza, majozi Tena imolo ruma sana
Kabula tatapi May your soul rest in peace Mwuzi wa mamite Mima guta, mima mbata, mima tita, mima leta Ikitife mamite Amidia mesele yote Mio nukondilo membani Akutulu mtulia tizani Adrota uniri mambamita Mademe beta, madem beta Black lawn, the down killer Rest in peace Datan Edwin, aka Dark P Rap, rap,
rap Amada maninya kudoma triadere mawanata
Tuko kama plowa
Teka misubole mesu mingonde
Koka sisi nyewe
Amada maninya kudoma triadere mawanata
Tuko kama plowa
Teka misubole mesu mingonde
Koka sisi nyewe
Jack P Jaluba zipi na ikoru ya Masila mnyasi mamba oh, oh. Eyo dikilu eyo nyakuni Mnyasi mamba Mungu ni fenyi mungu ni uni Mnyasi mamba Rest in peace Jack B We are missing you Rest in peace Jack B Friends are missing you Police. We're missing you, Jack. Fans are missing you. Rest in peace. Love you.
Jack, rest in peace. We always love you and miss you. Cause you've been our mentor, our father, our teacher. Mokoka tete mavu, michoni tenga draku. Askuna lenga mikiri mpata ni mali ya rea. Novu sizaru, sawe yodri anitsi brother. Amecho ningeyo avimiti ya kukabilata. GS waga ni woni ni meyosi.
Ale talo mine, ale talo mibi. Iki ni mame mumivute kuma adule Sasi maohoyo, sasi mami ohu Iki ni mame mumivute kuma adule Ile mayaduni, ile sasi mani Aduni for madri imanumi ohu Sasi mami ohu, sasi mami ohu Ma upoyo, lati yoni yaku
I know it's not your vibe on the first phrase From the first time we be looking down on the first day See no time to eat, no time to rest To make sure everything is going well You told me how to do this, you told me how to make this So leni rama mine rama mi gara sawa jasi Rest in peace Jack P It's not busy crying for your sake
Amada maninya kudoma triadere mawanata
Tuko kama plowa
Teka misubole mesu mingonde
Koka sisi nyewe
Amada maninya kudoma triadere mawanata
Tuko kama plowa
Kamisubole mesu mingonde
Koka sisi nyewe
Yapyo kufare wagenda nawe Fetu kumisinga Eye mele tetu charia Na manzango fete tu charia Anti watu baku maso Mukwano Rajite wangamba nawe Mkecha wagenda Kavandi wanosia chakula Ato mungo wesiba hey, hey, hey. You still be remembered Jackie hey, You still be remembered Jackie hey,
hey. It's a production Rest in peace
Chris Jackman, rapper Lil T.
I'm a moon in your cream, but you're in your mind. Then, by your clinic, I tell you, I'll let them be so man gone. Then, I'm a catara. When you need to need the Minkamura, the Bakasi, the Tota Tirli, Kanyon, the Nikasenida, the Mikuba, Mamir, and Buru to win Puanti, the Wizzy, Selia for the Maliasi. We're gonna miss you, we're gonna need you, we're gonna pray for you, Jack P. May you rest in peace. It's a drama, Faluru, it's a drama, Johnny Ru, the Malia Paporia, Laria, fallen soldier. R.I.P. Dog, we're gonna miss you, Jack P. Rest in peace, rapper Blue T. Look my rap soldiers.
Rest in peace, Jack P. We must have the minimum good one who let Jacob Maria that he left with your own missing. Minutes of Malamaga, the German Yossi. Let's not take it to Caria, who were the city of Yassi. But not that I met a member of the Manavita to Rati become member. Yeah, I can't be married. I'll be Kongataki, Kirkus, and the Gole. Let's have a Kassi, Yakosi, and the other community. That's all my Emi Piata, and Madame Mafia, and the desire. We are the Kirk of a sing. We live to remember you, Jack.
Madame Nina Kudo Madria, there am I one at
that. You come up, bro.
Come in, Subo, let me swim in Gonday.
Focus is in your way.
Amada,
man, in your good, my dear, there, my one at that. Come in, Subo,
let me swim in Gonday.
Focus is in your way.